pigo, mnyanyaso, kudhalilishwa, mevumilia, kakutelekeza na familia, natangana njia kujitafuti. Hata wakisema usirudi nyuma, songa mbele,
songa mbele,
songa mbele, usichoke mama, mana, mana, yuma superwoman.
Superwoman,
you're my superwoman.